I'll check you later.
They're not depression.
What?
They're not depression.
Boom.
They're not depression.
Woo. Bring it back.
Kuna depression ya maisha, depression ya kutisha, depression ya mapenzi mefelisha kimaisha, depression ya vijana na waza kutoka ghetto, depression ya wasana na waza kolewa kesho, depression ya rafiki, depression ya masnichi, depression ya kuchiti mefanya kukosa kisi, depression ya respect imenitoa kwenye kiti, depression utoa hiti mefanya kosa biti, depression ya maskini na waza takula nini, depression ya tajiri na waza taiba lini, mambo vipi hali gani na wajibu mambo poa, nimejawa na depression na moyo nisijapona. Depression ya mziki, wengi tumewazika, dream come true ila bado tutafika. Kama nimekosa mina omba nisame, niko na depression mina omba niombe.
Nina depression.
What?
Nina depression.
Boom.
Nina depression.
Woo. Bring it back.
Saka pesa, nilinde familia, depression ya uzuni na depression ya kulia, depression roho mbaya uchangia pia na wivu, depression kugombana kwa makini sana chifu, faa element usitangaze ukujinga, wendo orizo middle finger was created, na kama huto nipa basi punguza buta ujinga, depression ya kubrag, depression ya kulangaja, na drop bars with smile on my face,
on my face.
I'm a gangster but I know how to dance, how to depression kuishi poa sijawai kwa na case, stress zangu wezi piga screenshot.
Screenshot
haonekani kwa broke screen. Natoa high kwa machizi
OG.
Natoa high kwa maniga water please.
Please.
Natoa high kwa mchizi wangu Ruth.
Nina depression.
What?
Nina depression.
Boom.
Nina depression.
Woo.